The Bad Game.
Hey, junkie supplier, hey supplier.
Billa.
What a kafanya in track.
Hello baby, hello baby, how are you?
How are you?
Baila kusu sweeta sweeta macho tu. How is it?
How is it?
Tell me true,
tell me true.
Uvisha nini kwa yuma aibu.
Now kitaka unya.
Moshi wa majani, atake chuma nyumba sina budi walai. Ye wapangaji, wevu wa nini? Chai kwetu asubuhi soseji mayai.
Na ukitaka unyama.